Ice T on the bit.
Oh my God.
J94.
Dima tindika kala,
kala.
Undo wakupwete kandika kwara. Inechi yambile ndili mwana. Omwendipe mpandi kwa inu wambuye. Kuri maso mundilowe, kutuluka misonzi patiwe. Ine mundi gwile ningamile, ikupe mpachiko chichipite. Mwachifuni locha, kati ndituka mama wa. Chiembekezo mama wa. Mundi dalite. Mama,
chimwe,
aye,
chimwe,
kati ndituka mama,
chimwe,
chiembekezo mama,
chimwe,
mundi dalite, chite mama,
chimwe,
aye,
chimwe.
I'm human. Ulunga mahoye landinu. Mwachita mbali yanu mulungu. Ngakalenda lepela ngati mtu. Kumandima unga chuluke kumacha. Unditandize kutuka ndikagwa. Ndipe mpamundi pati ntendele. Usati mungati kulipata. Hey, kati ndituka mama
chimwe,
chiembekezo mama
chimwe,
mundi dalite chite mama
chimwe,
aye
chimwe.
Kati ndituka mama
chimwe,
chiembekezo mama
chimwe,
dalite chite mama
chimwe.